kumalumpana ngathi wakunyimpembe
Uya
kulu malumpana ngathi wakunyimpembe
Oh, yeah, I'm into a song.
Yeah,